on a child shit.
It's two kids, baby.
Nakamo kinimis, please just call me. Nisha fumba macho kwingine sioni. Ukiwa karibu moyo unatuliza. Ukiwa mbali basi nitasikiliza.
Oh my love, you're the one to free for fire.
Kibali nikikukosa takupigia nambari, na kama ukinitupa watanikuta mochwari.
Mochwari
mana naunga unga nenga naunga unga nashindwa kusinzia kutwa mauza uza. Naunga unga bado naunga unga nashindwa kusinzia kutwa mauza uza.
Oh my love, you're the 1, 2, 3, 4, 5 in my life.
Kutoka ujua na kutafuta kasoda. Hata nkiwa vitani usio na hofu si moja. Ukini bip sija piga ujua na taftaga vocha.
Ukini acha ntalia, wote ntawambia nini. Nimezama mazima, wewe ndio tamu ya mimi. Hasira, hasira, tempashe tuliza chini. Wangu fundi maridadi, hacha kono wa injini, yeah.
Alo, 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 alo.